Lovers Music. Tungo ni kama ngozi isiyogua, swata dundo kileta kipele bila andazi na kitumbua kiundani. Sidhani kama unajua kuwa magonjwa wayana bustani, japo kimwi unahua uweza uenezwa fikra. Je, ulepoteza hela ingekwaje kama ungepoteza maisha? Fikra tofautisha kimani, muda usimami na mwaka mpya ununuliwi dukani. Hii ni black, sio brown. Kaporo luti ndefu toka Mwanza dam mpaka Moro, ganga na kuguni mshamba toka Soro, mjanja takecho funguni, wondoa chaga na godoro. Sio sudu, sio siri, izipande acha nitande kama mande alfajiri. Kujigamba sio dili la kulusta, mzedi ya kupigwa shangwe kwenye mechi ya bubu na viziwi.
Mwache kipofu ale chumbi yaone vingi, sina hofu mjenzi pekee ndani ya miti mingi. Elimu ya sekondari tabaki jambo la msingi, na usisha hali na mali kama pande za shilingi. Na nyonga memsi ndani ya crime scene, rap king nigga don't judge come as a lime sea. Taipata pesa kwa nguvu la so heshima, chima unipata ukijua nizamu na hekima. Marapa bobo tazidi sikika masikioni, kijumbe wachogo mevuma kwa promo za ledioni. Somo ndo silioni, sina haya usoni, ntadai chenchi ya mia tankiwa na milioni. Fanya makosa sio kosa la kufikiri, nimetoa posa na funga ndoa na ujasiri. Baba mama ndevu tuite kwa wakambale, ukisi ujatimiza ndoto please ludi ukalale. No cut, fake ukisha lose una go out. Know that mchezaji mala upiga throw pass. Yatende mema vyema ili wishi pema, nia haina wema mana wema ameukosa wema.
My serious nebuka kawoka na fast furious, goma na nukishe wa town paka injili unbelievable. Wezi kujita faza kwa mazako todi rust dogo na stuwa rungu kwa body racks. Haina rana kakona rathi ya mtoto na tungo haram, boko boko wa maraya choko kivipi cha ngombe, bona chambuzi hakuna, nizonge ni gonge ni nyonge mdundo chonge kizuma. Move up hizi lakati bado na pull up, kufichwa ni ndoto kahuka kukupa true rap. Nijuza njuzi wa juzi kiruzi luza, hakuna mkimbizi anayeweza kimbiza muda. Mini funzo so entertainer legezo kazo ikanyuzi, haina sura mbaya pozi me stay nice wa mbuzi miki boss sile. Hapa ni mpya sina flow zile, na wachanua kalos MCs ndo dile ino gile ingoma juu ya mic, na vibe la kutosha so naangusha to life. Yeah hapa michano yo kwa fast ya dwa so kijisi mekushinda kuimba bola kuwa fancy.
Sub Colomeo, sauti pate toka na smoka, kisha na spoko standa na zinyonga, kakiuno cha wopa na zinyosha zinanyoka. Kama passport hot na court not that is not happy. Then natoboa za siri ndo zinabuja siri, uponza mwili mwili hakili ndio uponza kizazi, sio siri jasiri za siri ndo anauza. Nani dum lala wama, dhuruma kwa vijana yote na sababisho na ichi kidum sisi chama. Tudum sisi wana, ugali kwa sana siku kira wali mpaka jirani anasema jirani ananena nane hainitoshi la umbo na msichana nikipata nane ndani
stop. Wina mindo vazi yani lindo la utupu, utupu baki wazi nikikoswa na kapuku. Buti boko ram na chinja msizi kama kuku, jilinde na chana vibaya misiri ya nyenzo butu. Takuelewa ndapo ukisema ukurutu, tumeumbwa kodongo sosi amini utu kutu. Kutu kwenye chuma ama chuma kwenye kutu, nipo huku siko dolo kamlevi alekosa supu. Hindo rapu udadisi wa fikra, na vuelewa kuwa nywele ni kama ndevu za kichwa. Kichwani natafuta ukweli ulojificha, natambua ulimwengu uko uchi ndomana Martin Card. Kumbuka usije sahau kuambia panya lodi mindo bonge la nyau, kwa mafumbo na nahau heavy weapon. Wananita bonge la kifalu mindo confident point, confident writer so na confident writings. No couch no doubt to destroy anything which is get on my rhyme site.
Yeah, yeah, this is Rap Gold. Yeah, born to rhyme, not to shine. Yeah, yeah, Amani.